Inna ni ule. Inna ni ule.
Pack of onions.
Hatukatai.
Mistari si utupa yoni kitu different.
DJ Pack of onions.
Lima na bunduki. Lima na bunduki.
Yo game nimecheza
deme wacha kuwa siri.
Yati bambi bambi ka ka.
Pakafonias.
Conchisi.
Akia nani si anatesa.
Kani show atuna pupa.
Yani tangu zamani.
Sini watu different.
Kulizia pale.
Si menda shule.
Yani mwalimu wa dhafu.
Nime mtambuwa skuze mina mwita.
Conchisi.
Sauti toka ngam.
Buzz big man.
Pakafonias.
Buzz big man.
Conchisi.
Nimevisha, nimeving viringisha ati
tuna kill tuna wacha waki bends.
Hata ukikam na sansesi shkiki.
Gun GG.
Na napenda kudidai.
Pack of onions.
Mi ujunga kam sumari.
Siati na chocha.
Noma commercial entertainment.
Ariba diba adi.
Tukonditi, nimasiwa tu kwa pori.
Nimekam kwa kilisha debe na yo inatisha.
Unasikia nataka nini nataka.
Chizzy DJ.
Usipenge mizozo.
Relax usijali.
Pack of onions.
Boyo boys anapenda.
Noma commercial entertainment. Contact
Conchisi on 0707-631-6720.
DJ Pocahontas.
Ni Z-Dro. Kama sauce, mean the sauce, mean the boss, mean the wild boss. Jackie, Jeshi nimba na watoko mabodoski. Bogi nimba, mbogi badoki monyoski. Tamasha leo nile mjeyo na gaauski. Mlinge kamjwani unatokyo na kimo maga. Gote chok, siti joma gote chok. Siminko joma gote na badata sija dozi. Siko joma gote chok, siti joma gote chok. Siminko joma gote ma gote na badata chok. Siko joma gote chok, siti joma gote chok. Siminko joma gote na badata sija dozi. Siko joma gote chok, siti joma gote chok. Siminko joma gote ma gote na badata. Ati foko poni kamu via DJ Afro. Ni kwenye ima introduction. Stella na kodana nimeshinda nikiwa macho. Magode mashada nimeshinda nikizi macho. Kwa niko nini kikula kile nko nacho. Cheki vile nmenyanya kadi sensi kwa macho. Niko jaba ndani ya umo ina. Jaba ndani ya umo ina. Mika taka tumamora tina. Chinja kadema kona itina. Mina ita ina nskiza. Kijipa bado ndaifinya. Jagi kwanza tuko Friday so kesho misiko job. Nenda nkunya kila mali hakuna mali siko joy. Rada safu kipatana form nilio mindo natoa. Karika java joka choka nazima za short. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode ma gode na badata chok. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko joma gode na badata sija do. Siko joma gode chok. Siko joma gode chok. Siminko
Jama gole, magole, napate choke. Obese wanguru, nipigwa ni mawuvuvu. Moshi unacheki ni ya vuvuvu. Mangos kwa chamasha ni wanguvuvu. Kwa chana mapanga kisha susu.
Ati nataza fisha, chunga fetisha. Wakisha, ikisha, macho ivisha. Moshi pitisha, matisha. Fato lipisha, nanga inamisha. Lalisha, dengi meweza, gani fikisha. Tarimbo, rungu pigisha, ndani ingisha. Vigita, pato na giza, kaina tatiza. Ririma, gode ni mzima, bado na itimba kizima. Na yundia goma, inafika.
Of course, it's from a girl in the water. Of course, it's true that you know what's happening.
Magic saying that you murder them.
Noma commercial entertainment.
Nobody no want it. Mungu Baba, put your hand for me. Money me a look, missy cheat, missy get. Money me a look, naki wit, naki set. Nobody no want it. Mungu Baba, put your hand for me. Money me a look, nobody no want it. Mungu Baba, nobody no want it. Mungu Baba, put your hand. Nobody no one, yeah. Mungu Baba, put your hand on me. Money me a look, me see treat, me see get. Money me a look, naki with, naki set. Nobody no wanted. Mungu Baba, put your hand for me head. Money me a look, me see treat, me see get. Money me a look, naki with, naki set.
Baby, you launch money for we mother na pet. But you can't stop me, full speed in a head. You can't stop me, ni na wheat, ni na bread. Yeah, ni jam, ni place, so me mo na peg. Ni na saja me, na ni na creation.
Ni na saja, na ni na creation. Ni na saja, na ni na creation. So my body never sleep.
Never been a snitch, everybody need that it. Mini KG pin, jambazi kazi ni team. The pin 16, so everyday ni na end a scene.
Nobody no want it. Mungu Baba, put your hand for me head. Money me a look, me see cheat, me see get. Money me a look, naki wit, naki set. Nobody no want it. Mungu Baba, put your hand for me head. Money me a look, me see cheat, me see get. Money me a look, naki with Nikki set.
Ain't afraid of people. Wave to the wave, destroy your figure. Shine bright day, white just like a little. Gunshot, we gunshot, and if I hear that rose back, put me not back, hey. Me not live, put me life, so could pray any part of life. Me need party, party as life. Thank you, Saja, bless me life. You bless me life, you bless me life. Me not live,
put me life, so could pray any part of life. Me need party, party.
Dako tuno si ukemba gana. Kaka dem kameweza kana teka ngwana miu. Penda wale unipenda gani. Kwenye biche denoni na wabebanga. Teza na dudaya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako itana. Teza na dudaya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako itana. Pongi ya kilini juna kwanga pava. Sehemu za mwili manzezu ni bamba. Sinaga ofisi napendaga paka. Nani vita ya miti ndo napigananga. Akate West Reverse Wine Apostle. Achane ya kiben kwenye Nissan Toz. Ni mbengi kiganda na achi ya kibro. Sekete uagalaz malaf badai doz. Cheza na dudaya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako itana. Cheza na dudaya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako itana. Siati na chocha na juwa ngoma ni noma. Mistari za menesu kujanga ziki wagonga. Ndo magizani unipate jaba na gomba. Mchana mtani jungwa remini komboka. Ki weekendi ni na enjeri na toti. Nataka gawa wili juu moja anitoshi. Sababu na juwa hii ujana ni moshi. Le kitu sezi duri kuondokea pongi. Cheza na dudaya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Pika gadunda ukule tako. Na hizo matiti matunda mabigi tako isana. Cheza na dudaya nikitako ibana. Pendaga kucheki hizo tako isana. Pika gadunda ukule tako. Na hizo
The Cheesy DJ.
Mimi ni Empress Queen wa machuma. Napenda chuma na spingo za. Mimi ni Empress Queen wa machuma. Mimi ni
DJ Pagophonius.
Mimi ni Empress Queen wa machuma. Napenda chuma na spingo za nyuma. Ibu wa guva chapa strokes bila huruma. Hii center inataka tu huduma. Test yangu huwa chuma ya doshi. Isame ndani ni isimi toe moshi. Chuma nye usi meivu ya pongi. Fea natuma ikitoka Migori. Ama mluya kutoka Maragori. Ukifika karibwa kuna hodi.
Mom, chuma ya doshi ni nini?
Chuma, chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi. Chuma ya doshi.
Ni aje Empress amia kuku impress. Mepata call yako concerning the doshi interest. 18 and over, hivo sita ogopa. Nitakuletea mwenyewe nkusete kwa sopa. Nombeba dako, walete na sio vako. Minaweza kubako hadi tumwage majasho. Swali ni je, utaweza kuihandle. Chuma sio raisi, sio kama kukopa bundle. Ukifinywa vizuri utataka hizo za kando. Mifundi moja mdeli confirm na njeri wa dago.
Confirm na njeri wa dago.
Chuma ya doshi. Minataka hiyo chuma ya doshi.
Noma Commercial Entertainment.
And Twitter at DJ Con Cheesy. It's DJ Pacophonius, the deck detectorate.
Yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Ama yes, kidole sambusa. Yes, kidole sambusa. Nima bambuwa zina bambuka. Nima bambuwa zina bambuka. Nokilia machozi panguza. Nokilia machozi panguza.
Adichoko chrada gane.
Lada kamata, sister kata. Chuna chuna fudi kutumia melkata. Lada kamata, sister kata. Makejani tukisikiza
Pacophonius.
Mameanyap kijijini. Wakomi wasomi adi majini. Mashoshe mafiat wakudukani. D-Kingping toka sauti. Kuna nyisha damu mabadini. Magaldem wako juu mitini. Maboydem wako chini inta kwa karing. Ai ring ding.
Mjira anataka tukupigwa kesho. Pura pura kipa anadai tu Vanessa. Pura pura anapiga tu bila chesa. Sura sura anana junye memteka. Na kokota kibongi. Inachota adipodi. Teki vile kana soka inasungi. Minateka tu adinjoki.
Nyap nyap eh. Nyap nyap wo. Tandika 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 kinyap nyap 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 eh. Nyap nyap wo. Tandika tandika. Andika kinyam nyam 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 nyam
nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam nyam
Mabambuwa zina bambuka, ni mabambuwa zina bambuka. Nokilia machozi panguza, nokilia machozi panguza.
Namjara kabisa ndo ni mtoe joto. Dani ya nisa na uchitie roho. Hadi kwa miso na katia poko. Ukipakisho na kupiga koto.
Skobo music.
Mbogi ya mtaro, ay, jabu si iwai.
Niko
na umama lakini misi mamako. Dem anaringa na hana atama tako.
Alogans, love is takataka. Alogans,
kila mtu ni mogoka. Na venye niko kadi kwa i-class, milo joka na madema waradi jumanyege zimedhoka. Kameshika pen kaka fikiria miti, na kame kwa mialoka kana skuma skuma kiti. Oya mama, rada gani si ushike joda wati ni kupige kakwiki. Nani kama huna ngoza ndo na realize, minafunzwa na fishiki, nikani koma soda juna fantasize. Na isa boy kikatika mina washa kingwai, siari sita soma kasi funzu inanganga. Kijana ameoga misinaga umama, makelele mi upiga jusipendi kumama. Sani disi ni chai nishavunja grama, chapieni huyo mode misipendi madrama. Moja na ameoga,
niko na umama lakini misi mamako. Dem anaringa na hana ata matako. Aloga, labi takataka. Aloga, labi takataka. Tiniko na umama lakini misi mamako. Dem anaringa na hana ata matako. Aloga, labi takataka. Aloga, labi takataka.
Chuo, nika mapema na siha kwendi kusoma. Kwanza pitia kwa pedi iva mo. Jani kichapa juu ya loka utabaki ukishonwa. Pus pus ey, aki pusi. Wezi kaa apa kama sikugusi. Na juu mini gangsta. Ah, ikus misi chapi kai na virusi. Sasa kosha class na pendo kishika dasta. Izo nyama zinatemtadi wa rasta. Na teacher on duty leo hayuko area. Na venye karo amenidedia. Tupate nyuma ya class pale kwa kona. Tunashikana, shikana kama homa. Tunashikana kama komiti. Anasema nadai hiyo miti.
Kijana ya mama
lakini lale kamiti.
Test to my test to bade minateka. Mchezo ni PE apart minaweka. Prep you know is kondo kiwa na kiganja. Kivela kikoro pigwe seta dimoro. Mwade wa CR anapenda tumanginyo. Miu mteka na mdara dara tunafinyo. Akimbao mina nail na mpiga nyundo. Akimwaga ovyo ovyo papa bareza usu. Nina rada siko daro, nina mbogi ya mtaro. Nina jembe mina chimba ataka ni mtaro. Nikichape kizama na ngoa kama nduma. Ichape inyambe pigyo nduma.
Mabiti na mabwana mweshimu ndowa mweshimu ndowa. Wana unekona wake mweshimu ndowa mweshimu ndowa. Mabiti na mabwana mweshimu ndowa mweshimu ndowa. Wana unekona wake mweshimu ndowa mweshimu ndowa. Bona nani nyinyi mulipendana, tinyinyi tu mulikuwa mukichumbiana. Muli aidia na mapenzi mengi sana, na sasa munadai kuwachana. Manze kudivorce opowa, inafanya watu wagopi kwawa. Pete muluweka, sasa munatowa. Mapenzi mulipanda, sasa munangowa. Nipowa kurudisha love, dani andowa. Kekwa tamstadi mtu kablo jamuhowa. Usitupe mbao, juu ya mapaja. Ziki fed, utawache huki tapachapa. Huku, kule, kama manabata. Vipi lao na jana, muli kulabata. Kepo chenyu kwa hata, kisa potea sasa mwakipata pata. Mwakipata pata. Mabibi na mabwana mweshimu ndowa. Mweshimu ndowa. Wana umekona wake mweshimu ndowa. Mweshimu ndowa. Mabibi na mabwana mweshimu ndowa. Mweshimu ndowa. Wana umekona wake mweshimu ndowa. Mweshimu ndowa. Mola aliweka ndowa mia wawili, bwana na bibi akaweka mikakati. Mambo ikawa shwari, lakini wanadamu wakageuza story. Majina matamu kama baby baby, swiri swiri, hani hani. Siku wize patikani, wakati molo wana muluweka promise. Mele ya mashahidi na kasisi mukatiri. Edi baby I want you, baby I need you, baby I love you. Lakini weja leo mumekuwa makafiri. Mara sukari mami, mara sukari daddy. Akuna pendi la bad.
Follow Conchizzy on Facebook and Twitter at DJ Conchizzy. Conchizzy.
Ujua ijua wewe?
Ujua?
Hey.
Mufranga kuwa mjinga 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 mjinga.
Hapa ni EQ, dema na IQ. Nina chocha umafisi wa John Cook. Ama more wanadai kunichu. Ah, siti shiki. Hapa ni EQ. Demana, hapa ni EQ, demana IQ, hapa ni EQ, hapa ni
Conchizzy,
hapa ni EQ, demana IQ, nina cho. mafisi wa join cookie. Ama moyo wanadai kunichu. Ah, sitishiki. Nina machine ya kuservice kila mtu. Leta engine natoa hiyo kutu. Napenda flavor atakiwa mwitu. Nadai mate kwenye paka wa msitu. Feka feka hadi upate hiyo kitu. Inalia inawashwa na kitungu. Inspector nadai shika dudu. Ni kama soja nadai hiyo rungu.
Nimetokea kisos sos. Sijaanza kufloss floss. Hapa mimi ndio boss boss. Sos sos.
Nimetokea kisos sos. Sijaanza kufloss floss. Hapa mimi ndio boss boss. Hey. Sos sos. Kusiweke volume moka yangu ati. Kaka yako inaonja kana nasi. Kuna venye mina dai bibi ya kanyari. Leo na manga na stoi ata shati. Party 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 party. After dunga nda kuspark na party party. Leona roe mangwa nda ni achapati. Kwa tumbu ndo nilianza madambi. Mezi sita na nyonya jegia jirani. Mami mami. Kumbe alikuwa sugar mami.
Nimekam si ulisema utanikemba. Mautamu minataka tu kubebwa. Handsome Alejandro na kupenda. Mina send we receive apo senda. Checky ass imefanya umekuwa smartic. One embrace be gentle don't hurt me. I'm on that vitu zingine sitaki. Nipe biringanya tuna supu yake. Kavle na kwanga nimependa vitu za katikati. Meze mame ntambuwa nkona teste mishikaki. Ongeza juhalua wezi sema misitaki. Tungo utanirarua juu.
Noma Commercial Entertainment.
Brigicho,
Bature.
Brigicho,
Bature.
Brigicho,
Bature.
Brigicho,
Bature.
Kishada,
Apana.
Kifuaka,
Apana.
Kilovu,
Apana.
Mutura,
Haijaiva.
Coca-Cola,
Fanta.
I'm zing song zila nikorada kakila. Na mistari na zipura zina kamkam. Pira kujisunda nimejisunda nina date. Sako mkipata nikicheka jua tu nimelima talika. Sasa ba mulango nikafunga na bifurika. Saba nikanza kumpara kwa bafu ni sande. Bila dikipando kulango alamba kukato akwato. Kileta marari kula bench medipalu. Kileta marari kula bench medipalu.
Brikicho
Bature.
Brikicho
Bature.
Brikicho
Bature.
Brikicho
Bature.
Kishada
Apana.
Kifuaka
Apana.
Kindovu
Apana.
Mutura
Haijaiva.
Coca-Cola
Fanta.
Pale pale pole pole patanisha. Sare sare pale unganisha. Radio Jambo pale patanisha.
Panda panda kila day tau tau. Makinde kimbizana na madenge. Uneza pata tuka suende za kitanda. Ni matembe za matanga ni madebe.
Ninyaru Apana.
Kata jaba kata cheng kata zago pata weng. Saka kwila kata kiki tuzidishe na kade. Penya Kenya penda Kenya.
Mama Njeri
eh?
Unaenda wapi?
Sokoni.
Kunwa nini?
Mwaka.
Fwaka gani?
Karosta.
Onya watoto wako wasivute sigara. Sigara uleta ugonjwa wa kansa.
Niko base na watoi wanadai kunitori vile tu na wachori. Na kama kuna dore wajenge tuma bunde. Kijeshi, kigeri, kifuta, cha baba na cha mama. Kamfara, choboa, uma bench, kalo.
It's DJ Pacophonius, the deck detector. Follow me on Facebook and Instagram at DJ Pacophonius.
Kanso Mandi kwenye track Bahana the kanso Mahita tunaleta Nikufunika na
Nikiwa na jaja Baraka zina jaja Maheta wanabonga Na bado show zina shondo Refarini mwenyezi Asha kuliza Yoma
maana mina pendwa na mistari zikotamuka. Ni vitu ngapi mtani meona kabla kaja iba jani lisota. Poa nijue jajali niona wacha sahi blog na bonga.
Madi kwenye track
kerererembe.
Bahana the council
kerererembe.
Maheta tunaleta
kerererembe.
Nikifunika na
kerererembe.
Nikiwa na jaja
kerererembe.
Baraka zina jaja
kerererembe.
Maheta wanabonga
kerererembe.
Na bado show zina shona
kerererembe.
Garage noma ainaga signboard mechanic mnoma huwa kwa kichorochoro. Mungu ni noma na jisifu akikubariki wacha jo kupiga mdomo. Si bahati goma ni meza ini mbogi natambu wachacha. Nikona Mungu jo misogopi warasi anyenyeke ya mbele ya Mungu shukurani. Kila mwaka mahits na wapagenge mukingoja ni chape kererembe. Weka mikono juu cheki kerende pepo toka 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 teke.
All the man in the house and the girl them. Ukiona mikono juu mini suspect. Tukingia sunajua tuni rampage. Kuna waka mafta taleta nare.
Napenda warembo tabia nzuri. Yule nitakana yeye harusi. Hadi maklande atasi wakumbuki. Devo kitu cheki DJ cheza kalifogopa. Nataka kuona raya wakizitoka. Nibaha console mambo mbaya. Ninge kuwa wewe ninge ditaya.
Niki wana jaja
kerererembe.
Baraka zina jaja
kerererembe.
Maheta wanabonga
kerererembe.
Na bado show zina show
kerererembe.
Una mweza zitoka zitingwanda. Emuli utani kwa tafondi gata. Masha show lazime waka ni mogata. Na niki kubambo neza
chita.
Bam bam biki bam bam chikicha. Puff puff niki jam jam shikisha. Bam bam biki bam bam bam. Puff puff niki jam jam. Jam form iki jipa kunawo kulalisha. Nikishika kunawo kusafisha. Kachumoka na nawo kudigidwa. Aya bas mbuyo kunawo kulalisha.
Head bar toka nikuwe mless. Kanitapo miupa chuta dani NFS. Nilichore ya mange mtupatane mamba deng. Masha shola ndiyo vitu tu kwa mind na finesse. Dianga sungi nazipiga shifla. Na kikoro jamu mboka la kichizla. Tunatesa na wakomba ni wafisa. Kwa shwisa riang fucha riang fisa. Tuko na shang, niko na gang. Na maria mbeso amemuo kwa nadai kuziban. Zilipuke kavile zinalipuka Iran. Si uziban atumai ndwarazi wa kingam.
Bam bam digi bam bam chikicha. Puff puff niki jam jam shikisha. Bam bam digi bam bam bam. Puff puff niki jam jam. Jam form iki jipa kunawo kulalisha. Nikishika kunawo kusafisha. Kachumoka na nawo kudigidwa. Aya bas mbuyo kunawo kulalisha.
Tuko na projo inafaa kuwa mbele. Bogi genje kuchachisha siyo meme. Tutomwa it kama river kamene. Nepiga mbaka analia tuko matembe. Goko tanga tanga kama mende. Akwende anajiona amemea pembe.
Guzman do mwenye wana muika. Na warosho zote wana niwinda. Watana uombo gigenje cha lazima. Leta mambo uone ukipangwa. Rusha distu wache unajishuku. Kamna mambo si waka kama nare.
Miu vibe tunika niko malego. Mogila izi na rieng tundi machuenga. Mauski anzimeliet ni olipa. Wende ya matawo ya salopa. Tukonditni ni masiwa tukwa pori. Na majaji wamekwaria mamoki. Kuwa dungi kuwa bambicha na shedi. Na maijin wameriet kwa warena. Kuko tiffin kila rima ni maros club. Kuwa doshwe kwa warena. Na bogenje mi upiga kama roro. Kama gwede au nao safisha tunao.
Pedi kana nyama kicheka na kuwa keki. Bila rizmi utinga na gazeti. Ni kusere kusere serengeti. Yosu wako na mgusa semu nyeti. Kabla mechi tuseti ziguru neti. Kaayela kajaba hamurumeki. Kufa ganzi za wadi ya mkurugenzi.
Gogo gorokia retete na gorokia. Gogo gorokia retete na gorokia. Gorokia na gorokia. Gorokia, gorokia na gorokia. Rietete na gorokia.
Nimeficha ndani ya socks. Shada au ngale. Na nashuto kainje ya box. Ndane au ndane. uta slide kwa DM maganda. Nitakuja na mashuksha kupandana. Siku suki namba kama namba. Kuna difference ya durag na bandana.
Go go, gorokia. Riete tena gorokia. Go go, gorokia. Riete tena gorokia. Gorokia na gorokia. Riete tena gorokia. Gorokia na gorokia. Riete tena gorokia.
Ni mashash si manyaru. Mwenye wivu wa meze kiwaru. Raru raru nyambura. Popote kuna karum. Miucheki manguati. Baka za makatun. Siogopi kukusho I love you. Tukiwa ndani ya matatu. Futa nyongi ya dina ikula. Kisha nasekete maimuna. Igiza pole pole maindula. Daily birthday yangu maikuga. Yangu mpaka ndani na mfupa. Kunyi ipanui ndo unuka. Kuna tupa jasho kwa ibukla.
Watu wako mchele na mabugla.
Go go, gorokia. Riete tena gorokia. Go go, gorokia. Riete tena gorokia. Gorokia na gorokia. Riete tena gorokia. Gorokia na gorokia.
Nama Commercial Entertainment.
Dada safi ane base bambi bambika. Najusi jale ni wazi misha bambi bambika. Adi 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 bambi bambika. Ka bambi bambika. Adi bambi bambika. Ka bambi bambika.
Hey. Tukona mola tunajiachilia leo. Bati yeti kiwafikie leo.
Bambi bambika. Bambi bambika. Adi bambi bambika. Ka bambi bambika.
Hey. Karibu kwa ipati leo. Tunauza imani bila mani leo. Ametutoa mbali uyo. Uliza kaswa tatuwati leo.
Niko chupri, niko chupri kwa pori. Mbaka lazma, itacha kwa siwori. Kwa dimanga, sezirudi ningori. Chada sakwa, tuza meda sichoki. Na kachoki, nika konki katoti. Kani babi, amedai ya tacheza. Kani guangi, ilazima chezewe. Pewa pewa, saksuliwa.
Kamuteki na konyagi kukanyagia. Kamuteki na konyagi kukanyonga. Kuda kukateki muda kakafisi ya juzi suzi ya kamukazi ya kani pedi neketanunda kupata. Kani lady heri pesa kwa kibanda. Niki dready nizi pande fertilizer. Niki medi kwa kinganya tukikata.
Kani mboka bana staka ukota. No kimbele mbele ustalka ukota. Mboka bana staka ukota. Kani mboka bana staka. Kani mboka bana staka ukota. No kimbele mbele ustalka ukota. Kani family na Dyson Dota. Round ya stick tatu tatu kambota. Penda stare, sautare. Wezi bagen stare. Pumuli data bogando stare. Mi bon stare. Sinu asili kakam kusele.
Follow Conchisi on Facebook and Twitter at DJ Conchisi.
Ujua ijua wewe?
Sijua.
Hey.
Hii! Itakuwa hot cake!
Nazo kwa shamba, usi independi manze kuja sasaba. Jutongo bash na mashash na mangeo si mapasi. Na rash kita ash niko kash. Washashada.
Washashada. Washashada. Washashada.
Ni kama tawi ina majani saba. Zina kushika toka ngware sasaba. Kana kuchoma tanifike kwa shamba. Niko zirol kuzi pass kuzi kwa shashashada.
Washashada, washashada, washashada.
Uko mabangi,
bangi,
mabangi,
bangi,
mabangi. Wewe ita polisi. Uko mabangi,
bangi,
mabangi,
bangi,
mabangi. Wewe ita matiangi.
Ukiwa na stress unashindwa na dagani. Unageuzwa kama gani?
gesto na shindo hali gani. Umepiga kanzu dress ni madhambi ya utaki. Unate kufika juju na juu kwa nataki. Kwa shashada,
kwa shashada, kwa shashada, kwa shashada.
Nikisha I roll, na deni bige kiss. Mwa, ingi hadi kwa solon front stick. Wa, kwa hole kumeja tumariz. Za, bro wacha kuliza shika hii kwa shashada.
Seti kishash mini medi. Ita huyo pedi kini bongte ubongo mini feel kama vedi. Kwa ready, kwa brain kama kumi zimemedi. Niko manches, mbunya kumi ever ready. Niko markets, kuma wiki misi pendi. Nyama kwa hoteli, mapangi za kitoi. Izo waga tu ni deadly. Joni pia ni pedi, aka mtuma yard form ni kwa shwa shasha.
Kwa shashada, kwa shashada, kwa shashada.
Kila mtu twende match. Achi match. Kila mtu twende match. Achi match. Acha tease alert. Alert. Acha tease alert. Alert.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo.
Riso, riso, lejo Maria. Shika, bicho, teni Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Pani walibora, ni keno mario. Ati kicho, bicho, niko na kizia. Fisho, isho, ya kujazilia. Mwaga, maji, ya kunyinyizia. Niko shata, bangi, ya kupaliliwa. Ati, oi, chorea, oi. Kani magowe, riso, ni romtaka. Ati romtaka. Kani kadonye, ni romtaka. Ati rontaka, kani kapone ni rontaka. Ati rontaka.
Gota na right, left iko kwa nunu. Pige bangai, shukisha na kanudhu. Odu angwai, anjole na pakambulu. Obenyasai, wakambo mita mulungu. Cheki, sasa ni wakati wakujikuna kuna. Kila mtu ajikune kwenye unawashwa. Cheki, kuna mkongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna. Kuna mkongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna.
Kani jaba na dai kushikisha kashamba. Alafu zikishika, shika kitanda. Plamba na shada, ni dimanga. Cheki wanja toshe kitoka jana. Mashashola, zimeriet mganga. Kuwa kaka, nitaka mnadaga. Utafia tuka, omena ni daga. Bobo shata utajua ni banga.
It's DJ Bacophonius, the deck detector. Follow me on Facebook and Instagram at DJ Bacophonius.
Manzi na dungadi mangoto bila waya. Mavazi na padoni ya ndende kifuta kaya. Kwa kazi nileja kuteka dima manaya. Madwanzi na wacha wakichungwa wakigwaya. Ukitembe yako majo tathane ni mesaya. Na ukikata majo tasemati ni musa. Vipusa wakuje kujirusha. Mupenda kama paka takani za sambusa. Kiga lukumba ka exa nombange nitunza. Jisure imejikunja kinyona jena punja. Na yendo linichuja kiburi mingi mingi uneza tani nikibunja. I hope amejifunza.
Piga lugu, piga lugu. Piga lugu exa skill do. Piga lugu, piga lugu. Piga lugu exa skill do.
Kali niacha na utundu. Tundu na saika kukutu. Kutu, ganadai ni kabusu.
busu lakini mini suku suku
piga luku mbaka ex aske udu kwa kichwa ni madridi wana tutatua tundu sisi si wange MC ni wale wakindukulu machozi manyanya ziko dudu ni nyekundu niriki na kam tu haraka haraka reisha kubalina ni mbaya saina tafuto na wamadha eti wana dai moja ya kwaya emia konda kurusha sita kwaya brazi nda kutoka izo waya bitu tumebeba sidi kwara ni nare hatare ni mbaya.
Juju na madizi zinaroga hata bila juju nzao zimeshika wanataka rungu nugu nimekula nimeongeza nguvu design mini na fresha wacha toke grass scandal jenyewe sikufa kwa misipenda gima scandal na kama nika flirty sinajua mini landlord mabia ukibleki ambulance hapo kando still waya nunuwa sunajua niko kutu na dudu inuwa juwe nyewe sikurutu piga rungu mtu mpaka amuage supu figa yake tam na kadem nika supu kam kam figa yake tam na kadem ni kasupu kam kam wakulamba siwa lambe wakumbao siwa mbao wakumoga siwa mbogwe piga kafu kakarao iko ndani na kijiji inabaki tu pambao ni mijipini kisalasa imebaki tu kimbao bao 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 imejipini kisalasa imebaki tu kimbao bao 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 imejipini kisalasa imebaki tu kimbao kula tuma njugu na dai kwenda date nsia piga tuki luku na pata na date kumbe shore ni ndugu wakibonga luga chwani kikale kizungu mamuri wangu wengine wana kuanga mazuzu wanaingize kiwa kavu wana chumo kama fuku na leo style story na leo style fongi na dai kuma moshi mabale madudu na leo style story na leo style fongi na dai kuma moshi mabale madudu
kai hizo haka zimeweza keki siya ndanya kutuwa tukwa nganya kanganya mafala na fako za umama umama mashoste wana wako tuna haga ni mamblei na watombodwe wana vengu itina waogope ni mabaki wangapi wanafakoza unate wanate wangapi wanapenda tukupate kupate kupate kula katikate ni sake manoti nununuwe tukishake kishake uko ocha kwa kina omuami omuami arifi yangu toka tu zamani penda kiza sare mini kukidale kuja ni kupande zungusha mini zame penda kiza sare mini kukidale kuja ni kupande zungusha mini zame.
Follow Con Jeezy on Facebook and Twitter at DJ Con Jeezy.
Yo, you are there?
Yes, you are.
Hey.
Hey! Is that cool?
You already know. It's DJ KYS. VTJ Jones. Kenya, Naija, let's go. Joe. Wait.
Only one day, lo. Hello. Wait. Only one day, lo. Hello.
Let's go.
Odi Omara.
Milky Boy.
Bazenga
hey. Man a bad multi
BDG Jones
Mavo on the beat.
Kiba, chogi doga sheshi akiri. Kiba, chogi doga sheshi akiri. Kiba, chogi doga sheshi akiri. Kiri, 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 kiri. Kiba, chogi doga sheshi akiri.
Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wasupa kumbe wanataka dona. Stories za mangu na kwa bazenga siyo form.
kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa game in the dawn. My fans kibao ni mewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa game. King of gang, pia Johnny name. Niki skid wana sing, kisha wananza kublame. Only one Delo, hello.
Mana step out na ma brand new Nikes. Mzupa na nisuka kunikafsi raisi. Mr. Undertaker gezo zombie kwa ring. Bazenga dadi ni shaky set kwa taxi. Puri na mabrama pull up ndani ya Datsun. Nafika niki drip nika sinki michapa. Nisipo kwa funga na hizi ngoma za anasa. Neza anza chache ndu muto hizo sadaka. Nachafua sina jitoa vroom vroom. Gafla binvu nisha chafua sindu. Vile mina za mahiti na chomea B2. Futa wire sim 1 tuma pesa sim 2.
On the mic see ya flow finesse. Now your girl wanna come for some SCX. Like scissors I'ma split your legs. And chuku 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 I'ma make you scream.
Ni danger, vuva na reza, mguju ya meza. Venye si ucheza ni tatu na ine. Na sero ako inde na tenje ni mteja. Juniko kwa keja, mafans wanawika. Venye si utesa, ziki na eneza. Tembeza na dere wa bebe endesha. Kolabo ni meja, hakuna kucheza. Niku, niku, weka weka niki sliding. Niku, teka teka ni design meal. Jenga jenga bila pressure utapenda. Leo mina kesha, baby ni petenda.
Bema na chat.
Cheki wakisepa, drinks na ketepa. Manguku kwenye meza, mchekeshe, mchekeshe. Guys ni mticklish, washa kindugulu. Kaiwe ni delicious. Piki piki bongi, manoti kwenye longi. Bongi iko sogi, demu atika kole. Kibusi kilusi, guys kigusi. Guys kinusi, sai akinuki. So me na sliding.
Bad man ting,
hit man ting, hit man ting. No one ting, no one ting. Dick is sliding, it's a bad thing.
Zimeshika na kigat. Tangu jana nilistart zika nishotu ni kuchat. Kwenye insta nika jump, yeah. Mimi pale double tap. Pressure na yo kaya pump. Exes wote nilidump. Cause these bitches acting dumb, eh. Hold up, eh. Baby take a minute. My eyes on you, you know that I'ma dig it, eh. First lane, we be pushing to the limit. I'm that guy, so you know that I'ma get it, eh. Bad guy. Mommy uko ndani mina die. Mchezo paka panya misi die. Juniko on as a city to kingwa. To pick a story to kijenga iyo vibe. You're too fly. Aye, bossy mommy pick a wine.
But them wanna chat, eh, eh. Bunny star, wanna like the boot up, eh. Facebook and Twitter, who you them wanna chat, eh, eh. Bunny star, and a Diana come.
DJ Conchisi.
Niko kajong na shikisha na kawada na.
zimerieti kivile zimenasana na hizo shasha ni mangeuswa na washana juu niko tireno na figa chora saba niko shika na washa tu mangale nikashike kana figa nikadare cheki vile kamebeba imevimba ndani na dai kukatika ndio chume la lendani na kalipunda ninashikisha majani na kana tuta minta piga tu makali apigo rudi hadi atoke uyo chali kako fiti kamebeba tu asali
chumba kitu hadi sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo chimba kitu hadi sauti ya mnyambo brr. Sauti ya mnyambo
PGP akio line and pin akio line and pin akio line and pin
sauti ya mnyambo
chimba na nikichimba siti na vimba pasua kinga shipa la simba
shipa la simba
mayoyo feke beki naye cheza winga fanya kama unajikunda basi deni kufirimba
alaka badi yuki nani kabako anituka mpi ata basi unge ni tanjo unavyo itingisha hilo ile ligiso na nakapiga miti kahindi si easy go ondoku kinafyo kuna akili akili na kanafyo tete mamwili mamwili chimba shoti tano mara mbili mbili siti wana spend all his mili
Odi wa muranga misizi toke katoto Madimu mangu fanya wenyu wakae mapoko Na wengi wani mapedi sugu wa mwihoko Na mama zao uzangangu pale korogosho Malize pedi wenyu nuka njuti za kitambo Malize pedi wangu nuka ikusia kawambo Kaskini flani kalifanya nmwage bon maro Chimba kitu adite sauti ya mnyambo Kuchizi pia ni talanta Neke chana jaba na mafirifiri Neke mindo ule bwana ya bibi yake Neke mindo nilinyamba kwele konfi
Utapigwa kishoto Naombe na pia pigwe kushoto Kitoto kina die kifoto Ndio magizani ya set ndio wapige punyeto Shikaturi mperungu tulis Ni wagaza wengine ni waguli Wendio shada kuja ni nakuni Ukinyesha mafuta na sabuni Sauti toka ngam
You can follow DJ Pacafonians On Facebook and Instagram At DJ Pacafonians
Hey, one cheesy Left for them, left for them
Kemba nazibeba juu kakarao Magoko wa bebo, basike urao Magoko wa tekwe, basike urao Kuwapea makaliko nyagi na kibao Kikishika toa kuturungu ni membao Magoko wa bebo, basike urao Magoko wa tekwe, basike urao Kuwapea makaliko nyagi na kibao Kikishika toa kuturungu ni membao Sini kodu ya matembe katebe Ya luta kakishika na mdenge mtembe Konyagi kibao ni mteke Shikuku, tuwa keshikwekwe Goko Mimi ndiyo joko, bebe ndiyo mwewe Cheza kiwewe, wacho mwere Kwela kibuka, ukitina mia Juna, juna, kupanda kata mia Duna, durungu, wekalia Pana chachisha kama mama waploji Kwaza inamanye, mepungi sitoki Chuma shindano, kawatiku kama doki Sigo ndurungu na fimbo ya farao Wakue ni chura ama rangi ya dao Wakue na nyuma na sura ni nyangao Nazikemba, nazibeba juu kakarao Mangoko wa bebo, basket Urao, magoko watekwe, basike urao Kuwapea makaliko nyagi na kibao Zikishika toa kuturungu ni membao Magoko wabebo, basike urao Magoko watekwe, basike urao Kuwapea makaliko nyagi na kibao Zikishika toa kuturungu ni membao
Nasike urao, jukonza siko tao Chikini koma area kwa meza ni madhao Sinajumwa ni na mangoko wanachekesha madhayo Kwa kinena siki bono kwa kanka Marambao niki, shabiga chua mkonza masasi na fumugu Washa kindomu Kwanza kipiwa kiponga Kipariga kale suna jona bonga So msezi bonga Nuzungu labda Nikate kila nyama Zani mbawa nisema na bola Kile na kusho So analia kolabo Lukutami na glow Kambro kula blow Nikienda kuperform Ni maigwe wa kibao
Pigo ludurungu na fimbo ya farao Wakue ni chura ama rangi ya zao Nakue na nyuma na sura ni nyangao Nazikemba nazibeba juu
Takanya na one down, takanya raga. Takanya na one down, takanya raga.
Ah,
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda, na bado na amini siwezi kukutenda. Kila day bana mi bado na kuwaza, umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutext banda ndo ilikuwa ni mablanda, kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi hata kuliko jana, hata ulize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapotondo, wakati sina doni kibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy wana tense, nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pima, itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima, itabidi ni kubebe tu kabegani.
I want you boy, with a gift of loving. It's not the other to say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a check. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey. You say that you wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with a love, siji wezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tuki cheesy. Kukufota fota tuku kama mbuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye kwa wa wa wanarara.
Contact Conchisi on 070-6312-672 for more information.
It's DJ Pocahontas.
Yo yo Zagada Sida. Bwana Rais, mini mwananje, nimepewa hikibali leo kuwa msomaji. Sina, sina habari, nina vilio dadi. Isi yongo mani matangazo ya vifo. First things first, toke ya salamu. Natumai uko fanje kitaba samu. Nikugwa na underground kuna nukatabu. Walo kupegia kura wako na gadhabu. Wanasema we unawalenga, wanauliza kama bado na wabenda. Hivi washauri wako ni wa Kenya, ama sote tukubali si ni Kenya, Republic of China. Ah, nzige zimetutoa jasho, eh, siko Bungoma. Walu ya nayo nayo, ona sasa corona. Unaifungia macho uko busy nera, ila mukipigana na Ruto no offense. Nasoma iliyo andiko, ikiwa kuna kusawa na inji ndo aliandika. Eh, stop the flights in our ports. China flights no more.
Corona, wana inji wako scared, wana inji wako afraid na corona. Corona.
Yeah, mikuna amekuwa so dangerous. Kushinda 239 passengers. Hizo 14 days wanapewa quarantine. Itabidi uwa host ndani ya state house. Tumeitisha kazi vijana, tujaona wanafunzi wamengoja laptops. Bado noma unaomba China deni wakulipa. Na mamboga wanoiva ufisadi kwa magari twawaona. Round this hatuombi mwana inje, tumejua nyingi zako ni ahadi. Na uwezi deliver ndani ya umaskini. Afadhali kuna mani, zuia corona, vitu zingine hatutaki. Stop the flights in our ports. China flights no more.
Stop the flights in our ports. China flights.
Noma Commercial Entertainment.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
You can follow DJ Pocahontas on Facebook and Instagram at DJ Pocahontas.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Nabaki ndane kwa ndane.
Tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja booster. Kisabe gonga, gonga, gonga tupi gonga. Nyonyi pongi, nyonyi ki gonga. Gonga, gonga, kambia fande mbele tukisonga.
Mekucheki toka zamani, tunataka na dhane. Mindi udunga kama daktari, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane, yate kwa ndane, na baki ndane kwa ndane.
Neza isha kwa hivyo itisha, kiwashe kikichatisha, kuguza tezi ivisha, bebisha unanimaliza. Masharungu lonchizishe, napenda umbu nda kufurisha, mezi tisa endopimishe, kushibishwa kumbulingi.
Inajitoa choche, inashuka inajipata kunyi, zubadu tokie kwa fudhi, na chashi moneze kwa ngumi. Kujitepa dia kilistumi, inambao na miumba sakumi, mtahu wa tuban maudi, kujitepa dia kilistumi.
Follow Kanjizi on Facebook and Twitter at DJ Kanjizi.
Na huyu anastahili kuchikwa na atupe dani koloko kwa koloko.
Aki.
Aki.
Stubborn. Mr. Seed again. Alright. Masterpiece.
I want the beat and it's about to be bad.
Hey, it's Jones.
Which one I can go to?
Call me Desmond.
34 God.
All of a sudden I'm any blessed to nana. All of a sudden I'm any checky nana. All of a sudden I'm any bless me, checky, bless me nana. Party after party tuna party tu kwa hao. Ata wako dino wana party tu kwa hao. Wana tatisha kwa hao. Natambua Mungu tu ndio baba lao.
Toka ngori lazima nipige sala. Juu ya mali nitolewa na Maulana. Better days ndo nilikuwa na saka. Baraka za leo ni mingi kushinda jana. Acha niimbie sa godi kama pasi nizidisha maombi. Hata kwa sit kasi songi na mbogi. Mina juu atanilinda nkiwa nae sikosi.
Kwa God niko fiti, kwa God niko sawa. Many bless sign amto yako kwa hao. Tunasifu kwa hao. Kwa hao. Uko ndani ndo makao. Tunasifu kwa hao. Uko ndani ndo makao.
Ukanivumilia, ukanijenga. Maisha iki nipiganga chenga. January to forever mindo member, yeah. Nieshe nitakase nibariki. Staki maisha ya kutafutanga kiki. Nare nare bila kiburiti. Holy Ghost fire unarauka kwenye kiti, yeah.
Blessing showers I got when you dawa. Niki blender wezi kuni nawa. Daddy umeni bless umeni visha mavazi. Nobody can test father you mishaja. Jaja kuko tuko seti. Jaja kuko tuko seti. Bila wewe jo haiwezi. Siku ya kiyama staki iwe kesi.
No pay gold no zote umepasa. Even though Kenya kuna low cast. Ulini bless tuka change my past. Sezi kakusau ata ni give a. Na December music leyo abash. First jan miss sezi misjudge. Tunajua jaja utakachi. Na ukikachi utafanya nkose cash.
Master utanipata kwa chacha. Master wezi nipata na shash. Kwa Christ yo pia kuna bash.
Mtakunywa damu ya Yesu.
Yo, man a bad man since I was born. Jesus, the real don don. Nina Musa pia sisi ni magang. Kwa Christ pia sisi ni magang.
The Cheesy DJ.
Come go bauzika enke. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Come go bauzika enke. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Perform kuwa deka, kuwa doka. Come super na kadomboda. Ilishika akafuwa aditoja. Nazigonga anadai akingoja. Nazigonga anadai staki moja. Minororo namba saba. Miufunga dute zote ya liguatha. Panibamba akatupa adiraba. Kimadada piga msalaba. Nukawia nikidania. Na niki come through utanikumbatia. Na niki come through utanikumbatia. Na niki come through utanikumbatia. Kamkoba usika enke. Perform kuwa deka kuwa doka. perform kuwa deka, kuwa toka, tu perform kuwa deka, kuwa toka. Kamkoba usika eke, tu perform kuwa deka, kuwa toka, tu perform kuwa deka, kuwa toka, tu perform kuwa deka, kuwa toka.
Digia yela, amenibamba, na kuzia diyo mkoba amenimada, na kizama wala ya mejingora, kakijipa itabaki kamewika, kumanga uchu ichazili mputu, akiwa line lazima pigia nduru, chini ya waba mchezo ni ya wanga, utani like mini super striker, na ikilu utawika mbaya, hini dude utawika mbaya, utashinda ukinita mbaya,
na mina itika mbaya.
Marealize miu kwa riaz reu Dangulo nimezunda kama mbwegze Umojing kwa wazing militant kuwa sting kama B Wako steam niko biz Mr. Chin Rima zote kuwa rie kwa nabaki na matiash Nikutiap tujichapa kuwa toka tuna hype Kuwa mashup kuwa nyam Isradu zimetight mbogi njenje tunitap Kwa shikisha na urast na watepa na macheng niko riang utanipata umojeng Na watepa na macheng utanipata umojeng Na watepa na macheng
Na watepa na macheng
Nice tu kama kawa, tunaban kama taya hey, Leon kuji nice na my eggs Stream ziki rice na my dreams Itisha upewewe, ni kuji nice tu na manzelewe Yeah, dunda, everybody find out dunda Na mzinga zimerunda, 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 zimerunda Yeah,
dunda,
Mr. DJ finya replay
Dunda,
usifinye pause finya play
Dunda,
Mr. DJ finya replay
Piki piki maua, ah, ua, ah, hiyo hagararua, ra, rua, ah, piki piki
form 2 miudara kara ujoro uju ingiza mboko adhani joni mkuu try and bad boy bandu sidi nyipoko siwezi west dambi makali njo nifundisha kilami majani ebu chore ya mabati makuangi si uwashia warazi
saru napenda rungu kifaru nyaru miningi usoma nyaru uraru ni mkamba wa masaku na nikimpana ichapanga tukibantu mata kunipe nipange tuka mashura wazi wa geto nina utamu ya mtura kitu testi squeeze na wakunywa mini mtafdua wezi nitafuna shika paka wacha kunyonganyani kani kidogo jo mteja patikani tetemesha hadini zirai lima lima alafu pande sai fika haraka jo usipige punyeto usikami bado niko steto juhuna trust niko shwa niko salama shika shika ikus itaganda
nina mboko bigi kama mapua ya Peter Pan piga nduru iskike duka nyeri to Japan nina single mingi utadhani mini Jackie Chan sema huu ha turiflat kama pan jagi bigi na mahagazi meganda after shot Billy akaanza kunidara iyo baika naitoa kasadaka zangu zimeshika na kwambia si kawaida anaitwa Saida analeta faida mwili iko fine gozi soft kama fiber nina mamishi piki tanda ni mini fighter kuna mabijiti magiza nileta raita
Noma Commercial Entertainment.
Ukiamka kwenda church mwamka kuvuta bangi. Mvuta bangi ndo ni deal na mashetani. Ukula bangi zishike zikiwa ndani na kama hupendi bangi wewe ni mtoto wa shetani. Ah, niko na swali. Nani yako na bangi? Nani yako na party tukuje tuwashe bangi? Nani yako na lighter yangu nilipea mlami alikuwa na kibangi ametoa Kasarani. Ah, niko na chwani ya kuvuta bangi. Kani niko na soul ndavuta mbili za chwani. Kani niko na show backstage navuta bangi mpaka macho ziwe red kushinda lipstick ya Zari. Ukiamka kwenda church mwamka kuvuta bangi. Mimi nachapa kazi kushinda pepo za shetani. Napenda majani kwanza kiwa na asali. Napenda my honey yeni mtamu na sukari. Ni ama sugar daddy nataka sugar mami. Bora akona watoi wanapenda bangi. Bora akona account naweza toa kanji. Nikikosa ganji najua siwezi kosa bangi. Ukiamka kwenda church mwamka kuvuta bangi. Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani. Ukiamka kwenda church mwamka kuvuta bangi. Na kama hupendi bangi we ni mtoto wa shetani. Ukiamka kwenda church mwamka kuvuta bangi. Mvuta bangi ndo ni deal na majirani. Mukula bangi ndio damu ikuwe safi. Na kama hupendi bangi we ni mtu wa shetani. Ah, nikona jibu, nani akona swali? Nani akona tibu jutiba huwa ni bangi. Niliuma ndimu nipate sura ya kazi. Na tangu ni anze bangi niliwachana na kazi. Ah, nikona Arif hawezi kosa bangi. Kasi na domu enda kwake kula bangi. Kani kona show yendo huletanga bangi. Bangi 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 after bangi. Ukiamka kwenda church mwamka kuvuta bangi. Mina chapa kazi kushinda ata mati yangi. Mina penda hani kwanza ikiwa na kibangi. Napenda asali utamu iko kwa sukari. Niwe kishuga daddy, niwache sugar mami. Bora nipate mdema napenda bangi. Bora ako na account naweza weka ganji. Ya kikosa ganji najua siwezi kosa.
Bado sija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva likwa unatoto na meiva iza jumini pisi bado sija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima diva lima lipa
kani pablo na madawa na kustoko na nguzu kikula dako kitubako jilimpanda bako kamua kamua mina pendo kianua adure mauta umesunda kakiguta panua kayanda kadokonda kapanda kitanda na wanda venye junda kakanda hamdudu lai zimeshika zimekwata
unachocho na meiva iza jumini fisi bado sija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kanidiva lipa unachocho na meiva iza jumini fisi bado sija shiba haripoko minapiga mimba jukwa soko kani diva lipa diva lipa lima diva lima lipa diva lipa lima
diva lima lipa.
Mapanda mfota mbaka mangware, anipe vitu nizichape mbaka siandare. Bile hip na madeba na mapongire, ndazi kiss ndazi chom ndazi pandire. Pandire yani dandire, shika ganji bana msupa nipe lungula. Nani aduka nani agari tu ni lungula, kwa kanisa wako kiri aswana chunguza.
Kapati ya kerumani mesedi kukumanga, bado mikunyamba sana bado mikunusa. Na mogi ya diva njoti anamea nanga, mikunusa bado nusa bado mikunyamba. Nunu yako tight kama kuka chango, juwe ni nganya na kupanda kama kanga ni kipanda. Madimanga na bagu wanga manyanda, ufisi sezi ficha na anyana kwa matangu.
Makosa buda, usishike koro, kija bikisha kasa nova mimi, napenda duda. Panda izo duba, jo, niko na buba. Bomba, oh, Samantha, ah, shahara, jo, utawasha, ma, sahara, eh. Nihaga, wa, na manga, ka, huku mwaka, utalamba master.
Male Malaysia kemba mrasha, kinare kuwasha waka kishasha. Male mrasha na mbicho kichaka, simba kichaka na meno kukata. Kwenye kichaka cheza kuwacha, pale kichaka tema kichaka. Makaka kichaka lambana kichaka, cheza machache tuliza maliza.
Pom 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 pom, yeah. Oyo boys anapenda pom pom, yeah. Chum chum chum, uh-huh. Chum chum chum, yeah. First date anataka kuni chum, uh-huh. Anasema ananitaka so soon, yeah. Ananipenda venye mtoyu penda cartoon, uh-huh. Nimemtambua squeeze mina mwita tycoon, yeah. Alianza kula vitu tamu akiwa class 2, yeah. Squeeze anajua stingo mpaka za mababoon, yeah. Mpaka za babu, uh-huh. Acha ni come through, yeah. Acha ni kae juu ni kupe vitu, uh-huh. Feel good, uh-huh. Heshimu ina meza msumari, uh-huh. So tulia urelax usijali, yeah. Nachunga usi mwage uhai, nataka ufeel nika unazirai, kabla ufike saka kangwai, yeah. Ukisha rudi mtawe jidai, pongi na ngwai, taro hudai, yeah.
Siti ride, lipua duta, lima na bunduki, lima na bunduki. Siti ride, lipua duta, lima na bunduki, lima na bunduki. Bakora bado ni magical, imenyonga tie simenda shule, eh. Ka empress ina dizon, kafupi kebamba ndo chuma ifike mwisho. Ni ile idha ya kuchotana, kunyonyana na kunyanduana. Leo kisleki na kubafua, nanga so good itabidi tumenya kuwa kurarua. Yani khakana khene, denya khaye kubindu khalange senje, yeah. Kama njile paruti ya betalu chembe, denya khaye kubindu shikomo shene.
Unasikia napenda kiduna napenda kujidai, anataka gabo zongo eneza gamu dishi fine. Niliguzaga kino kidogo abandi, unasikia nataka nini. Anataka mudulu bang, anataka pewe kitu sitofanya joa trend. Anatakia banana na stingo mingi za bench. Kingeusa mekam anadai ni msuke. Ni suke suke pungi pungi ni yeke matuta ti kwanza za mawax kwanza za mauta saru ni medi na skedo ni medi na vili ni kwambia manzo umebeba mati atiti tisi vako ya titi titi napenda matiti ah
seti ride lipua tuta lima na bunduki lima na bunduki seti ride lipua tuta lima na bunduki lima na bunduki.
DJ Pacafonia.
Eh, wati yaji round this kubwa ndole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chicha kuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Simu wache ni waroge hadi shoke. Kuweni wapole na mtoboke. Mine master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jumpstart kile na majama kama fode. Itabidi wao koke. Water to wine. Hang down, quarter to nine man down. Bow down, ni show nani ana run town. Kutoka downtown, baby.
Wati yaji round this kubwa ndole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chicha kuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote. Chafuwa sin tukifika kote kuote.
Kani noti na die ni okote. Kani noti si die mini sote. Puka funga misifikishi fote. Ukija sisa nipote best choche. Nina dema na die die kuandai. Iko nini tunovai vai. Mangwai na nakutu nyege full full. Walai operation kujafuwa. Iko nini my guy ah.
Si die tuka haba si die wakukinda. Na die tuka moja kazuri ntakalinda. No wanda niko book love you smart na wawinda. Na bado tutalanta kimswad mina imba. Waliona na omoka wakaanza kukachuki. Tunapiga tu maluku lakini sipigi suti. Nateka dem yako maeria na kula pusi. Alafu badeng na kapapa.
Soko soso soso watabonga ngoso. Soso soso zile za orosho. Shosho punani iko kwa soko. Nina mali neseti kwa mbosho. From ya kanjing jutaoni kwa kanjing. Mina kiting judawa iko kwa jing. Seti kitilnde uwashe tukisini.
How are you sir?
Uwashe tukwasini.
Kwa daro mindo chopi na mindo wanakopi. Mistari wanatema buda sahi hazidoshi. Wasupa wao bote bote na wapiga toshi. Mastingo zote zote aditowe moshi. Mito kaga kayole na siju kupiga hodi. Nipati hapo masimba japa beska no narodi. Na mbogi nyeshi ya wokovu la Jehovah wanyonyi. Choche na koko ni mandole ya kimoji.
Wati achira undis pigwa ndole. Kiali sizi teka na kwa choche. Chicha kuwa sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south.
Ya mwisho ni kwa hao
mbao mbao.
Mikuni nalia kupiga kinyao
mbao mbao.
Kula chafuwa na pizo na sahau. Nikashamba kanapenda tu wakulima. Halidae mini mgaza dumi uririma. Atambui mzinga labda mbao kwa mama pima. Supi mbao kwa mluwe atamaliza ngima.
Wanuliza kanichuwa mtatoka nini. Bado tuko sogo kama poko tuko kazi. Mina day under 18 na buda mini kwa mbao. Beli zimeurunda buda dano ni for 20. Mwara rasta baby lupute dente na deno. Tambuwa wanatitoka ndani ndani dando. Saki kumi na pisa buda weni staki kumi na tisa buda weni pimbao.
Nakemba kingeo sweet killer. Naroga mistari beat killer. Yani mini sina na kagonga upoko pina. Nataka kadiva ni kawashe tu mashisha. Bao mbao nitabeba tu izo madhao. Nakadenge kama fanya tu ni mbao. Nakapiga dhuda tu mara kama kibao. Drinks ni kibao, wasupa tu kibao. Mwaka mbao mbao tutahit mara mbao.
Kila mtu kwenye form ninaona mebambika. Izo sura ni kicheki ni party. Imefika kume chrome kumeshona kila mtu ashafika. Nikicheki kila type yangeusi ishafika. Kajaba tagzin makali kameshika ule fala pala. na ndani manze ashati ngika ni alua ndogo ndogo leo basi kana
easy smile ni mommy na stama aja piga look na si bado amengara sio uba tunapanda zile za mbao mbao rombo samba coach kedeki ime mbao mbao mwaka imeisha tumeingia mbao mbao ngombe kwa kizungu tunaita kauka
ime mbao after meeting nimpeleke kwao confirm simtaro kwa majina mwite wambo kakolo ya kimbao baadaye mwaga kando ni mamiti na maslim uku ndani aki scream aki die last si wewa ni kill uku mini mejipin na matireza kitingo aki die tuka stingo na mpa makolo ya mbao mbao 3242 Dandora
Wagwa
Kumbukisa na ruka mbao mbao Nimebeba na ruka mbao mbao Kuna vile kamishika na cheza mbao mbao Kumbukisa na ruka mbao mbao Kamishika na cheza mbao mbao Kuna vile zimerunda na enda mbao mbao
Onchezi
Kushimishikila area spagi Nama fiat na maret ni mabagi Mane shure sarifa kuza mabagi Bagi, bagi Kushimishikila area spagi Mafiat na maret ni mabangi Wale shule sare vako sama Bangi, bangi, bangi
Unaskele joni tona ni medunda na mbogi Ati O, D, O, D wa moranga O, D, O, 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 ringa Spudi ni mepanga singa joni kuchachisha Ni winga ni mesedi zero delo na virusi Katelo kanalia kata chizo na firimi Dimore na mapasa na guzi shanga kwash Joma kazumbili tatu na sikalivu wa seska Na juwa sinikali kalicheze shama silva Kachipi ya iano vuva kalivu tabangi
Mushi mushi kila Bangi, zama fiat na maret ni mabangi Wale shule sare vako zama Bangi, bangi, bangi Mushi mushi kila area Bangi, zama fiat na maret ni mabangi Wale shule sare vako zama Bangi, bangi, bangi
Kuspen genji kwa chura ni kama kueka token kwa lojo Sezi kula pop, misi lekuwa msoto Ni makolo na niko zone Nazangu zikishika ni record bone na drone Nikimale napenda kukilight Kwanza niki wakejani Story funny funny siu piga magizani Tukilight tu mangwai na mkombe romezani
Zake zisha red na sijuma
Mavela na chipiga booster na kimonzo Ngale ngale tseme roaster nza mabonzo Uliangozi huwa ponster na kilonzo Doko msupa juzi alingoa na kikamba Dogo dogo akalia angi unanimbamba Kuniambukiza nikalia ati nikonjamba Mungi beikali akaniuzia ramba Ananuka fudhi chona kwanga na umamba
Mushi mushi kila area bangi Zama fiat na maret ni mabangi Wale shule sare vako zama bangi Bangi, bangi Mushi mushi kila area
bangi Only one delo
Cheza nezo mbicho macho kala dia ni nyanya Cheza bizi ya dona juwa tuwezi kosana Na cheza tu below kazi ni kusoma rata Cheza na yo kitu nuna juwa ni ya jana Cheza nezo mbicho macho kala dia ni nyanya Cheza bizi ya dona juwa tuwezi kosana Na cheza tu below kazi ni kusoma rata Yule kijana moja gaidi Sana sana tena zaidi Mina kazana kisha miti Na nikifika bei na sikia fiti Na ipike kwenye bed kisha chia kiti Ndani ya kitu shisha titi Change position kuna piga degi Na ukule yo haka nkuna kula keki Na ukue rada joju uneza bleki Kiki, kiki, do you love me? Apanta mbuwa hizo jo misi mlami Hota dande san fika basi jo miami Ubaya na maju wezi pata jo majani Kunitoa bez ni kunipa mtihani Kune mta babe ni kupe mtihani Na kushika kwa uneza dhani misi jali Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana Cheza nezo micho macho kala dia ni nyanya Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana Na cheza tu below kazi ni kusoma rata Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana Cheza nezo micho macho kala dia ni nyanya Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana Na cheza tu below kazi ni kusoma rata Njiki wanati wanajomini ordinary game Nyako nyati na akingoa ni vibare Odi odi kawangware vjana sugu namba nane Wakisha kitu Beijing leta nare na mademu Wainame injection Asare funga pao kama nane na wapige nduru Ni mwage uza manugu na tuki munju Wanageu kama bubu amepiga magotu Neza dhania na budu anadaini mwage ndani Njugu njugu ni kijana wakambi frani Jamuri siwa leo siwa jana wala jo siwa juzi Only one delo Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana Cheza nezo micho macho kala dia ni nyanya Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana Na cheza tu below kazi ni
Jake Jones
Wakale wala ya
Patia,
ni jogoma kama masai na rungu. Bolingo iko strong leo tunavunja nyungu. Kwaza ni mduli goshodo katundu. Napiga iyo kitu kana chachisha molungu. Let your foot na kusubtract. Chora square root tuki flow tuko track. Miutembe ya najeshi ya girimba na mafisi. Lyrical master wakali ndiyo sisi. Lalisha unapata ngeusi yako ako missing. Mimi tunayeye tukuchua mtuma kissing. Nakape ya dudu nakapa joko modidi. Usiku adingware tukisikiza modidi.
Kimona na nibamba jua na jua nisha tight. Walikaza joe turi wakisikia nimepatch. Madolari tunahesabu tukukiwa kwenye flight. Moja wangu ukika mjuku wa rima utajua nime tight. Utajua missing light na jishasha juu na jua. Mambo yangu iko high. Wanakashu ngoma zetu wakisema hazi die. Kwenye club kila siku wanacheza ngoma zetu. Ndia wa feel very fine, ndia wa feel very high. Usikaze hii mboka joma youth watadai. Wanatrack umeka livi wakingia kwenye mic. Nime mada hii track na jua itawa nice. Nime mada nime chinja nime uwa.
Tige bees na wasani fake. Kafadhali kuna jumanji na kabibire. Anyway, mina mada this, mina mada that. Mino king king, tai shati na mabling bling. Tai form bado mino king pin. Nilisuka pendo bado kumdunga ring ring. Yo penda jo vile jo na tipin. Nikidunga goro goro na kwa shingo tuma sling. Mina choresha gamanze vitu crazy. Uliza OGV rusi na ken raise. Ukinitaka manze nipate umoja. Na mbugi za kifadhi pale mbugi za mawezi. Pale manjege hawaletagi ushenzi. Jituli wadhigitha kushutura kina Daisy. Saidu bana pigana kina Jay-Z. Na nisi kuchanganyo ulize roiko kwa ke.
Mafuda jipake kwa magoti. Familia nimebeba kwa longi. Mina worry, kwela ni kigondi. Dizena na meza, na meza, na meza. Mina morio kushoto, kimomo kushoto. Si uba, yowe kangata ngata kwa skonyo. Kise pandiroza kuwateka waroro. Kushen dizen kumbi kwa chobo na roro. Ala, mepigwa chobo na roro. Aha, kwanule kiwa mchele ukadoro. Sherehe global, tujines bila wogo. Na kama kimle na kina chachisha piga stroko. Ukitingisha, kanungu kibakisha. Ukizungusha, kwa kina choma picha. Rungo isha chachisha, leo ni kuzamisha. Inangata paresha na BNB ya kusisa.
Patie, 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 patie.
Noma Commercial Entertainment.
Majirani zmeripo tumeni tapa tap tap. Kwa mapenzi joe itambe nizigambe. Mindo captain uliza moka. Nikidunga tuka shua niko shue tararuka. Tabasamu inafutia kama staff. Na kubanga better option. Na kafili kama mbicho washa tena ninatema. Bila komota nikoma. Na kill kwenye mic. Yeah. Mswat
kujia dinda kupea na bidiko sihi baridi inataka wawili cheki moja pikati mwingine spray bedi kama hujui home nina kam CBD nite kimswata mauni ite popa ukini ona unafaa kuogopa ukibonga na mimi kwanza toa iyo topa jwenyewe kuna designers kie kukutoka
makishirenya dihiria nitatoa kinyamuna mambicho mbao mbao tutatoa kanyamu kakigwe kufyatuka tunakama nyamu na kutepa tukibusa nolegeze kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu
kamdiva kukoroga kutekwa tezo dimba kamdudu kurawishwa shadajo tukiririma pungi nono kwa mamini banesha chorea taka niku nikupea love madam takumanga kumeza katakula nikisha katepa waba kuzigizaga vitu manzi jota matana nikate easy keki nikisha katamizinga kaujui marijuana
joa duzi tujuwana
ukipenda tunapenda tamu kama tuyepungi mwesha shada wakiwezo tena shimadiza pungi inyamu kiko set na mangesh na mangea mdani ya pungi nikimbao kukapiga misumari kawada na mambichwa lazima tutaset na mpiga kimango toka kilili ya mambichwa tumamia mitinga pia upenda mapunyeto ndiyo form tuza kwake skudi za bajongo kakilili ya makari
nitatoa kinyamu na mambicho mbao mbao tutatoa kanyamu kakigwe kufyatuka tunakama nyamu na kutepa tukibusa nolegeze kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu
nikimbicho tunasote zimelipukia kubujosu juu mbona walimu kuipiga marufuku na vile mnetatisha mnetatisha kakasuku na kabla ya kujingoronga jichora na maluku badala ya kukaa kama madhu wa udaku unapata tunatuparada kama tukikuku badala ukae rada kamsumi wa kimbuku natatisha vile na baki bizu
alidai nino nyama jokutowa anakonda lazima inge uma tulikuwa isha bonda mkande na mkono mkunja kanoti za donda oh my god kwa kitenda kwani ni ibada toto wa mama na deni ngie ndani mofada kama sutra mchizo ya papa kumeza mamba uzeni finali kabla huja kula pamba kakizima ni refu mori ulegeza kamba
makushere na dihere nitatoa kinyamu na mambicho mbao mbao tutatoa kanyamu kakigwe kufyatuka tunaka kama nyamu na kutepa tukibusa nolegeze kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu magushure na dihere nitatoa kinyamu na mambicho mbao mbao tutatoa kanyamu kakigwe kufyatuka tunakama nyamu na kutepa tukibusa nolegeze kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu 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 nitatoa kinyamu
X on the beat.
Wah, wah, wah. Chuo mzako Shy boy ghetto tycoon. Wah, 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 wah.
Mambitwa.
Follow Conchisi on Facebook and Twitter at DJ Conchisi. DJ Pacophonius, the deck detector. Follow me on Facebook and Instagram at DJ Pacophonius.
Uh-huh.